እየዞርኩኝ
ሰገሌ አሜሪካቲ ሰገሌ አሜሪካ ਸੰበት አብዱልበተ ገልገለቄሳ ሳለማ ፎለካ ዘልቀበ ያንገፋ አሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚለም ድግደሚሽኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲራ ሰገንታ ፋን ኦሮሞን ሳተላይት ይረተ ተምሳስ ከናጣ አመዘልቀባ
አከም ጅርቱ ሆርዶፍቶ ተከኛ ኩን ቶርባን ቶርባኒን ካንሰኒ ፍዲያቱ ቆፒ ደርገጎታቲ ቆፒ ከኘ ቶርባን ካናኒሞ ዋይ ሃሳውን ኦነቺ ሶጀደሙን ቢፈለንጂቲ ንሳተው ገልመከሰት ደርገጎታ ኢትዮጵያ ከሰት የሮዲዮ አስ በረተማዱ ፈን ረክት ካንጥየፈቴ ኢሰምብራንገኛ ታንጋቱም ረቆፒ ከኛቲ ኑዋሊንቱራ ጋርማ ዳንኤል ጀለማ ከናንዱራ የሮ ቱርቲጂኦ ተሰዲፍ ናሞተ ዮካን አበተለንጂ ሃሳ ዮካን ዱቢ ኦነቺሳ ፊመለጅሬኛ ረት በርሲሱ ጀለመንብረት ለንጂ ፉለቹሳ ካንብሱ ሃሳ ኦነቺሳ ዮካን ዱቢ ወን ኦነቺሳ ጀቹን ማለከተይ ኢፍሱኔጋለ
ሃሳ ኦነቺሳ ጀቹኔጋ ነሞኒ ሩጅሬኛ ጉይሄ ድሌኬ ሰጥ ያካታታኒ ትግሬኛ ሳኒ ግጌ ሱደንዳን ካኒ ኬሰቲ በረታኒ ዳዮ ኪንሞ ከኬሰት ለንጂ ፉራታኒ ዳ ገመተሩ ወንገራ ገራ ረጥከን ለንጂ ወለከሲውን ከነማኒ አንለው ኬሰ ሰናቶ እንቶ ባደዩ ሮቴ ተቆረ ጀሰዲ ለንጂ ተነፈጠራ ከነተ
ሀገም ሆጂር ኦሉ ደንዳዮ ካኒሞ ሀገም ቡአቀባቹ ደንዳ
እጀልከው መራት እንተቺ ኡበና በርባደ ተመጥን ሰይንዱረዩ ኡበና በርባደ ለሞን ተቆጥቆን ሮቲ አከመለው በተንስ ንይጅራቱ ወሮቲም አከመለው በተን ለካኒም ባለተንስ ንይጅራቱ የግንሞ ወንተሰራ ኤገን ኦዳና ፈይ አንዴመን ንይጅራቱ አንጀል ከበራ ከነኒ በርሙት ሰና ኤገሌ ሪዮ ተቆጡ በረታቱሬ ዘነቦደው አንተ ጅሩ ጋር ዘነጥመን ኦፊኮሞ አካታን ተቆጥቆ በሰማታ ወጂን ከበንቱሬ ከናፊ ከነነቄ ኤገሌ ገሩ ወንተሱን ከመታከቲ ኦፊከ ይሮ ፍረቶ ከመታከቲ ከስተማይ ጉልቲ ዋኔ ተፈየደም ቱረመለ ይበገይ ሳሪበ ዋኑ መችራ ዳጂ ሲኩንዱ ማፍረቲ ከኖ ጂሮ ወሽቱ ሚቲ አምብራናሞ ግሬኛ ኪወጂኒ ወልካፕ ሲሳ ወንታቲ ዴም ቱረመለ አበሉገቲ ጎዴፍ ከኒ ስረቶ ጀተን ረቶ ጀቹ ዲሱደንዳ ከናረቶ ጀቱም ስረቶ ጀቹ ዲሱደንዳ ዋንቲ ኦፊከ ለከነቲ ባላንስ ጎል መዳል ሲሳው ወንተሰና ኦርዶፋ ወጂሮ ሆሻዲንቱ ማለኩ ረጌሴቶ ጂሮ ሽዳናም በላ መታሳት ከባቹ ደንዳ
ጅሬኝ ከረት ፎየ ኢንሰ ፊዴሩ ቀባት ያርገለኝ ጂቴቦድ
እይ አኒ ይልቀበየሩ ማኒ በረቹ ማኤገሩ መታታ ዋኒታን ጅረኑ ዱማናም ፍረደ ጂኝ ኩረኑ ሆሻዲ ወጂረኑ ሆሻዲ ነቲ ከናንዴ ማቱሩ ተቁፋ ኮሚትመንቲ አከቲ ቀባት ዮኪንሞ ጅሬኝ ከረት ወንቶ ተሆጀቹ በርባዱ ረቲ ጭቶ ሚናና ከተጀቱ ዋጥቶ ቁጣከተች ቹ ቀብዱራ ከነኒ እራ በረዴ ከነኒ እራ ፍረዴ እንከን ብራንሞ ወንቱ መለፈህን ጅር ወይ ገዲቡሴ ሲፉ ማየ ወንቲ ሱኒቱን ታኒ እጋ አቲሃሳውና ነጭ ሶይቴ ትከነት ካፍተኒ ሰ አነራቱ ፊሞ ቆዩ ወንቶ ተሪት ወሊ እንገለረን ከባታ ገሩ ወሮቲ አንበረት ኬሳቲ ከምብራን ወንተ ፍርከጅሩ ጻራውን ፍርከጅረን ከከሚ ተከፈየ ደሙ ደንዴሱ ደበለታንሞ ወንቶተ ሆጀቹ ቀብዱ ሆጀቹ ኢስቴፋን ከሚቲ ነከት መልከይሱ ደንዴሱ ከነቲ በረቱ ዱራዱ ባንሞ ጋሱ ተሱታ ወንተቲ ንድኬሳዴን ቱራ ኡጋሩ በቹ ዋይ ኮሚትመንት ይረቲ ወንቶተ ነጂጄ ወንቶተንቲ ፈየረን ይቀበጡ ምፋዳ
ዳውት ሸቱ ዩኒቨርሲቲ ፍንፍነት ካዲማማ ዶክተራ ከንተይ ፊ ዩኒቨርሲቲ ኮቶቤቲ በርሲሳ ከሱመስ ኦጌሳ ሐዋሱማቲ ኡነቺሱን ካንከሶ ኦፊፊ ካን አላራ ነምኒ ነመ ኡነቺሱ ጀለሙን በከለመት ቆደማ ጀቹን ይብሳ
ኡነቺሱን ባዘይ ኡነቺሱን ፈዲ ከኛራ ካኔ ካን ኡነቺሳ ሙንጅራ ካን ጀቹን ሰደርካ ኢረጅሩራ ካኔ ኡነቺስቱ ወንገረገራ ነምኒ ከሚዩ ሰደርካ ገረገራ ትረትጅራ ሰደርካ ኢኒ ኢረጅራ ቱራ ወንተ ኢሳ ኡነቺሱ ቱጅራ ጀቹ ረፈከኛ ነምኒ wanyatu hinkamne tokko ki wanni isa onnachi sunni jalqaba fedi isa san guttachur kanafu sadarkan fedi kanama onnachi sunjira inni kunni tokko da inni lamma famo onnachi suma wanjira mu kana bisalaman kasne iralu dandeyi onnachi stu ke sadufu fi extrinsic onnachi su alarra yokani mo ama kandrarra kanufu inni jalqaba fedi kenyan kessa kenya sadarkai rajurura kane onnachistun wantin onnachisu kuni intrinsicida yokan mu kessa kenya rawa madu weida chur inni lamma fan extrinsic yokan mu alarra motivational factory wanjiran nu onnachisu dendo
wanam me etiopia kessa ti hasa won yokan lenji won onnachisu jedamun kenaman garu jel adawit
yero amma kana wanti de majura make sattu ga motivational speech thing akka bibinati titti qabatani to halakin de majiran tuja motivational speechin kan tasifamu qabu akka business titto tane akka gargarsa in sammutit yokan mo akka psychological informed tawu qabaje de yada ani gama kot san yota yeda hawasa amma juru kanas kan ni fayyadu yachur
kana males jela dawit
motivational speeching kan tawqabo akakotti informed kan te tawqaba theoretically informed then psychologically informed kan te tawqaba develatani mo trained na mate etu motivational speech gochu qaba yokani mo nama experience sarra fakenya waye dinagde waye hoji umu waye jijirama basista waye jijirama hasoftatanen namu ofisati jijirame tawqab namu ofisati wan san kesa darbe experience qabu wokam mutanno qabu tawqab kan kanachi garu wontoni de manbay insani akam ilalute more or less hinsorom tajette namarka karshi fudatte akko ofiketi soromu tijechura otofiketi soromen
garumanimmo gamaisan dargagoni tokotoko haasa onnachi isa kanarra wan isan egani fi akkatani tihubatan dogogora jechunipsa
akkanjal kabasi fase amoni tokotoko wenta adda tokko yokinimmo maljira mangili fansa magic yeramu kan egani kan de manjuru nisuni dogogora wenta ti itu hin objetin fidu dandesu argachu dandesu tokko yujju tilkabarat labanammati barnota sana egala ture akka wentote kamu yusal patter gamu tuntani wenti kamu yu argamu danda kayin argamu garu damati ke barbadal kanani baracha ture kanan ke sa suradde yujju wenti kamu yu damati ke barbada garu akka ti damatu yo makadamu kabdu damati sunimmo siba saf sibasu sa ofike amu ke tafayyadamte analyze gochu dandawu qabda kanjeru namoni kangaru dafuma kana kadisela kafte ga wonto tabayi tu jira biye ke nege sawante uguma nami karakata mura barbada accakuma demen uyala masati gidduti wonta adda to ko wonta fudatu fudatu wayi kanitte fakkate dake bawumsa sana baratu jira warisum kufati intani mi dawani dunfa masani rayun ragu danda
hasawon yo kandubbi won onnachi so jedamun dargaggotaf kan kennaman hawasa ke setti mi dafi duwa kamalanis hima dawit
motivational speaking yo kan mo hasan onnachi stu kuni inama ka kasu qab mirana ma ka kasu wana kasita da kan inni yarati hojjetu ba yenisa dargaggon mu akuma jette wan kana fedi akasika mu fedi dafani soromu dafani guddachu kuni natural yeda namni dafe guddachu dafe wan tokotti gawo yodan da amate kuni natural da fedi nama ke sawan juruda garu difa adunya kana ratti wan qabatamata e qattamuran soresetaun namu hundu ma fiyo ndanda in fact namoni murasni hali mijate bifa garagaratin basore setau dendo namoni baqen garu yokanmo namni hundiyu karaqatta amratin soromu hindendo definitely kanaf indi kun psychologically mal uma abdi futanna uma jechuta kuni ammayu muldata jiraba zoi qorannan gedifagun in adem sifamnef ifattin bani ta amale dergagunni hawwi saniti fi qabataman wanti san qaban waan garagarumma qabufu yokanimo garagarumma balda waan qabufu gar abdi kutannaati gara society yookaan immoo of ajjeesutti social media kanarra deddeemaa ture balaa gara garaatiif of saaxilootti yookaan gara hannaatitti gara waliin dhawootitti yookaan immoo biizinasiidha jedhamanii fakkeenyaaf waan akka foreksii maal waan jedhamu fa'a garasitti deemuudhaan waanuma qaban iyyuu haga nyaatamuutitti waanuma qaban iyyuu haga dhabuutitti ga'aa jiru jechuudha. So inni kun tokkoffaan dhiibbaa motivational speechiti yookaan immoo dhiibbaa haasaa onnachiistu waan qabatamaa hin taaneen godhamudha jechuudha. Qabatamaadhaan gara hawaasatti gadi buunee otoo qorannoo adeemsisnee wantoonni mul'achuu danda'an wantoota baay'eetu jiru.
Haasaawwan yookaan dubbiiwwan onnachiistuu dargaggootaaf kennaman ilaalchisuun Daawit dargaggootaaf ergaa dabarsitu qabdaa jedheen gaaffii gaafadheef akkas jedha.
Dhaamsiin ani dhaamu haasaan kamiyyuu haasaa gaariin positively wanti nuun haasaan gaarii haasofnu hundiftiyyuu waan gaarii nuuf qabatanii dhufu garuu baay'ee haasaa sanirratti hundoofne akka haasaan sun nu hadochuun qabu. Haasaa gaarii dhaga'uun guddina hawwuun waan gaarii hawwuun waan gaarii dhaga'uun baay'ee gaariidha waan jajjabeeffamudhas. Inni kun garuu kan ta'uu qabu hojiidhaaf nu kokaasudha kan inni qabu. Waan wayii kalaquudhaaf, waan wayii uumuudhaaf, waan wayii hojjechuudhaaf nu kakaasuu qaba malee mee geerarsuma keenya duriiyyuu yoo argitate waan hin jirre sii fidan jedhu. Definitely wantuma jiru kan qabuu dandeessi si onnachiisa akka hojjettuuf, akka goota akka taatuuf, akkan sodaanneef gara fuulduraatti akka deemtuuf si jajjabeessa malee. Waan hin jirre tokko sitti agarsiisa miti. Waan hin jirre tokko fidee fuuldura kee kaa'a jechuu miti. Kan ta'uu qabu dargaggoonni wantoota dhaga'an hunduma isaa amananii ofitti fudhachuu otoo hin taane wanti kun waan gaariidha. Garuu waan kana bira akkamittan qaqqabuu danda'a? Maal yoon hojjedhe? Maal yoon godhe? Akkamittiin bifa kamiinan ga'uu danda'a kan jedhu sirriitti gadi fageessanii itti yaaduu qabu jechuudha.
Gaarummaanis gama isaan. Akkas jechuun ergaa dargaggootaaf dabarsa.
Jalqaba wantoota akkasii keessumaa amma wantoota lamatu jira. Laayif koosii warri jedhaman jiru warroota motiveeshinaal ispiichii jedhaman jiru hin dandeessa kana gochuu qabdaa kana kun harka kee jira kana asiin baaftee achiin deebisuu dandeessa jedhanii wanta hin jirre warrooti jireenya keerratti haasaa duwwaadhaan uumuudhaaf deemani. Jiru warroota kanaanis ofii koon fudhadhu garuu motiveeshinaal ispiichiin sun akkaataa itti dubbatamuu qabu barnoota mataa isaa wantoota garaagaraa qaba gaana ogeessoo waan ta'uu baadhayyuu dargaggoonni keenya wanti gochuu qabanii tokkoffaa ofii isaanii of qopheessuu qabu mana keessa of qopheessuu qabdaa kaayyoo mataa namni karoora hin qabne hin jiru callettee karoora malee deemuudhaa hin qabdu kanaafiyyuu jireenya keerratti. Karoora mataa keetii baaftee jalqaba maal gochuun qaba eessan deemuu qaba karaa akkamiirraan deemuu qaba jettee jalqabuu fi jedhe kan of ilaaluu qabdu inni lammaffaan ammoo wanta namni kamiyyuu sittime namni kamiyyuu hin taa'ee sittime ofii keetiin ituu hin qoratin ituu hin madaalin hojiirra oolchuun qabdu abbaan fe'ee turuufi wanta kamiyyuu sittimeeti wanta jireenya kee duukaa hin deeme jettee yaadduu fi miidhaan irratti hin qabu jettee yaaddu qofa. Kanatti xiyyeeffannoo gochuu qabdu malee eenyuyyuu gatii sittimee fi karaa mataa isaatiif dabarsuu oofuu qabeenyaa yaadu wantooti kun sooshaal miidiyaa irratti isin argina egaa gara motiveeshinii qofaanii situu hin taane wantoota baay'eetti wantoota akkasii kan argaa irra waan ta'eef inni kun dhaabachuu danda'uu qaba kanas gochuu hin qabanii iddoo akkasii kana immoo deemuu qaba barbaadu ta'ee jennaan jalqaba garuu of qopheessanii maatii malee garuu wanti kamiyyuu akka dhufuu hin dandeenye. Baraniidha kan isaanii itti seenuu qaban malee calleedhanii itti seenuu qabu jedhee hin gorsuwan.
Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufuudha kan jedhu Daawit dabalataan dargaggootaaf akkas jechuun dubbata.
Dabalataan immoo gaafachuu danda'u qabu dargaggoonni fakkeenyaaf wanti haasa'amu hundi dhugaa miti. Tokko tokko kaleessa homaan qabuyyuu har'a miileenara taa'a yoo jedhee akkamitti miileenara taatee gaaffin jedhu gaafatamuu qabu. Karaa saasan karaa sirrii hoo ta'e. Karaa saasan hordofameetu miileenara ta'uu hin danda'ama jechuudha. Onnachiistuu inni guddaan kan keessa keetii dhufudha. Intrinsic motivation isa jennu. External motivation yookaan immoo extrinsic motivation inni jennu motivationii isa keessa jiru san more akka gabbifattuuf akka onnattee kaatuuf kankara sitta garsiisu damale extrinsic motivation in esumani yunamango namni wan ana hiti asa mu qofa wotontane wan kesa sada gefate wan ala sunimo akakamin wan number badusan biran naga akanjiru kubate garsitin ademu dendawu qaba jidein yada
hordofto takenya kopin dalga gota har afkin defanne kanuma kopicha kopese kan diese an mitukuf kadu torban kopi bra walit debina nagan
kun kopi antamanna muzikati Kopi kuni sambata fi jelibata sagale Amerika saganta afan oromo ra kan sini darbu kopi kana kunde se kan sini des an dokkan murda kopi kini galgala kana kan dal kan sirba tula manna argande sudan tu wali ramadani dagani dani bukai sani utu garin juru era maude sani yara ode sani arkama pushe sani Na migra dari da jitu ya janana jure migari da kuata sarina dia washa wajua kayam barofne ture ture no babakane mo bofne dia barra ya ilma modi bi arka da binda wena magoti
sirbootan artistoota oromootiin sirbamanii alattisiin kanneen artistoota biyya alaatiin sirbaman isin dhageessifna seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbinee darbinee gurra siin buufna har'aa fi sirbituu biyya ameerikaa maqaa Alisha Kee jedhamuun beekamtu harkaa qabna maqaan ishee guutuun Alisha Awuyeelloo Cook jedhama amajjii 25 bara 1980 abbaan ishee gurraacha haati ishee immoo xaaliyaanii fi ingilizii wal makaan yeroo ammaa umuriin ishee waggaa 43 sirbituu ta'uun ishee kan irratti barame yemmuu mucaa waggaa 12 jedha waggaa 15ffaa isheetti sirboonni ishee gabaadhaa fi waraabamuu jalqabaman bara 2007 albeeniin sirba ishee sadarkaa addunyaatti miiliyoonii 41 gurgurame badhaasa ameerikaa keessatti artistootaa fi kennamuu fi giraamii jedhamee beekamu yeroo 14 mootee jirti badhaasawwan gurguddoo biroosii yeroo hedduu mooteetti har'aa sirbootan ishee jaallatamoo ta'an keessaa tokko kan ta'e onni cabee wajjin rafuu isa jiru dhaggeeffanna waa'ee jaalallee ishee fageenyarra jiruu fi halkan isa yaadaa jiru isheeti kan sirbite.
sagale amerikam saganta afan oromot ilala me madala chaltu ko mantu chala jeda wandisa wandima yambaramba
chaltu ko mantu chala ilala me madala chaltu ko mantu chala ilala me madala nama chala waka waka menda jane waka ku chalti se
jirtani kopiran naman na muzika sagale amerika saganta afan oromo ra isini darba jiru
yawa skuda
walisa yonan buruki laga awaji ne ba awaji fakki oromo ti jeda walalo loren sagai gabra madin hawesa niya daji awaji oromo da ilma ku janga ba jeda
oron ti cha ga padula din Gasa dula demu sedualecha awas garam ticha awas garam ticha pakorom ticha re botao vadira de kurse bulcha awas awas romo dail ma kushanga romo da awas badun sababa bingu awas bingu ka vektu
dami
timbadulami hakasanjira egadale ammatale biye jarawalo matule
egadale ammatale biye jarawalo matule
egadale undadale ragarmama habbandale
egadale ammatale biye jarawalo matule
anurdani satu karome nakam khangada talalaba Thank you.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyoo irratti kan torba kanaaf kanumaan raawwata torban dhufu sirbootan birootii wajjiniin amma walitti deebiitti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti bulaa kan bakka dhumurra.
Sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.